Natimsafi.com.
Presi Dube, leo kama ujashinda sirari rari.
Presi Dube, leo kama ujashinda sirari rari.
Webaleke, leo kama ujashinda sirari rari.
Webaleke, leo kama ujashinda sirari rari.
Mwanangu chamae, leo kama ujashinda sirari rari.
Mwanangu chamae, leo kama ujashinda sirari rari.
Yanga o, oh, 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 yanga o. Oh.
Yanga o, oh, yanga o, oh, yanga o, oh, yanga o, oh, yanga o. Oh.
Azizi kina pakome, watu na chuzingeli Jobu, mudasiri ya haya Chama na mzize, kibabage, yao yao
Tunakupenda gori mikadiyara Najua watu fungi kifarafara
Tunakupenda gori mikadiyara Tunajua wezi kufunga kifarafara
Mama Mama we mtoto jangwani joka tima Yone se bendela, bendela jangwani Kama mtoto wa yanga Afrika Hapo hapo mikono unainyosha Watoto jangwani wameinama wameinuka Watoto jangwani wameinama wameinuka Wepa kome we We mzize piga shuti umeme Azizi ki piga shuti gorili ame We, mwanda nguanda mbwile
Wapinzani wanaunagere, wanaunagere, wanaunagere
Unajua
wanaunagere, wanaunagere, wanaunagere Wapinzani wanaunagere, wanaunagere, wanaunagere
Wanaunagere, wanaunagere, wanaunagere
We Akili ya bunu wasi Sima kumfunga yanga mwana Iyo ni wasi wasi
Mwana wanangu waletiao 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 Lefari waletiao Walete kati mama
Waletiao 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 Waletiao
Oya gamundi umemuna Aziziki Gamundi umemuna Mzize Gamundi umemuna Kibabage Gamundi Wanangu akicheza na fly paka asubuhi Taki kufungwa najua nashinda leo Wanangu akicheza na fly paka asubuhi Taki kufungwa na najua tunashinda leo Engineers, asante Kwa kuniriti ya chema nipuna mpaka kiyama Chema na kupenda daima Yanga Dumini mwanedi adaimu
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.